Okay. Juna, no.
Oh my God,
Juna, no.
Will you please make me the happiest man in the world?
Oh.
And
Mama, yo.
Will you marry me?
Juna.
So, how many sides does a triangle have? Yes, Simza?
4 sides, man.
Fuck! How in the fuck does a triangle have 4 sides? Udom! The reason why you babaka say ICU is slow. You are the slowest nigga I ever taught. Hey man, udom, man. Ufana no mamako. Udom. Umkhulu wakho washona uTom. Awuhluki. Why ungafani nabanye abantwana wena hey? Why ungafani nabanye abantu? Uyafana no Kaden ni Tom. Very very Tom. Hey man, fuck man. Ungithi uyined nje ukugcukela ama specs athi. Uyizinga, uthatha baleka la. Baleka vaya la. Uthexa. How?
Oh, yini sisters, yini?
Solo ubheke camera ube serious kwa.
Okay, isqoko.
Yeah.
Bheke camera.
Qobeleyako, that's my time.
Boy, ube serious. Ba serious ngiyacela tu.
Machita manani sidlala.
Kuzoba ngaba.
So tool.
What the hell? Hayi sister zangishube into embesini nje kwa ID yami mos mina bheka ngishobe kanjani
nakumnandi mina
sister ngikhathazamla okay ngicela uthathe
sesinyi
khuma
ufuna
ukuthathe
futhi keep 7.5
7500 ukuthathe sesinyi thombe se ID
ngenza umsebenzi
mara sela zizothina umama ngoba phela bayaxa ukuthi sele sithombe for free kwenza ID manje sokuzoba 7500
yey
sinayo mos mina leyo mali
else you take
ngoba kanje nje ukuphela ngikwazi ukuba serious mos mina
ngikhala
ubheke sesinyi nalubheke sesinyi mas What the hell? Bengakichimi nokichima mosmina
anje wa hey angabaleka. Look at the camera ube serious.
Okay,
ngoba lo
ngala wena.
ID
lesalela. Yini chama sami sebe sibo ID.
Okay. Be ready next. Ha, anesi lesu wafuzwa futhi.
Usabona?
Ngicela isithombe,
ngicela isithombe sithombe nami please wait a second.
Ah, ngiyacela wasincela isithombe ama
office. Please wait.
Isithombe siwa.
Ngisase ku interview so sithatha isithombe.
Ah, isi 1, maka isi 1.
Hey, hey. Oh, ama nation bonwa wafuzwa sase ku interview.
Yo, cela umtshele,
ngicela isithombe kanjani?
Yes. Yo hayi ngiyabonga sayezwa nje ngiyabonga. Agcunga ngijwaye phele nje hayi.
Uthini mfethu?
Wazokhulumela la. Lento isho uzokhulumela la. Ngijwaye. Umuntu ubona indaba zakho baba. Uma umuntu
ethi yathina indaba zakho.
Mfethu ufuna ukuthi
yiphele ke lekhonto ozoyenza.
Ufuna ukuthi Ngenze ngibana. Hayi bo. Ngifuna ukulwa nawe ne. Cela uthulile se bra. Ngifuna ukulwa nawe. Cela isithombe nokwafuna.
Ngishaye ngani?
Kade ukukudabula ngempama ziwo map. Angifuni ukulwa nawe bra. Ngisawo map.
Impama for you warm up.
Cela ukucela isithombe nje nokwafuna.
Ngiyake. Remember kwami wafuna.
Hayi bo, tjuna yini into ifasayo. Fasa inqindi tjuna fasa
inqindi.
Okay. Jama ngifuni ukulwa nawe. Bra, angifuni ukulwa. Hawa mangifuna ukulwa ne. Angifuni ukulwa nawe ndona ngithemba no.
Ngishaya ngani?
Ngikade ukushanga empama nange elbow. So ucela ungangithemba. Okay, ngiyazini let the fight begin ke.
Hey, fight
begin.
Asingalibi.
Jo uyamshaya, kube uyamshaya, kube uyamshaya.
Ngona umlande wena lo muntu umenza.
Hayi ungifuni nawe inganga, ngifuni ithombe nje inganga.
Ubani
wena? Ngamalami ngobothele.
Henry.
Laphela kuna
ukwazi
ukuyekela phela
manje ngishaya. Ngathi inqindi yakhe helmet esikuda rokwane
la ngithi
ngishaya
helmet.
Angazi.
Butami ngicela
mina ngabe ngiwafuzwa.
Hayi manje wena ushana lo hayi puta sithatha ke ngoba uzoshaya nami